Ɗo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, jam ñalli e moɗon. Onon e korka, onon e tampir, onon e wullare. Ɗen gooni hannde nde aljumare 5 lewru avril hitande 2024, yamde sappo e jeego, ƴaɓɓere ga Silima capanɗe nayyi e joyi. Ousmane Niane Gullo kabaruji ɗo fili dammeɗe to ɓoggi janɗe to caggal han jande iwde 8h yaade 12h30 woni ko fuɗɗata ley cuuɗi l'école jande ley leyre. Ngufarnde ma oɓamin e dabere yalla ana arena sukaɓe l'école e jangguinoɓe ley o wattu wulare. Imma dara jeego ɓo sottu gollal nayyi dow yaafinde fuɗɗi keñan dow Sisili Margal laato sababu gondal le jam e deƴƴere. O golle waɗanɗo bomo ko ɗo e ley e rejoŋaji ɗi fa yottade sappo lewru avril ndu. Leyɗe balɗe seeɗa keddiɗiɗi julde ramadan jamare nde ana wondi e woytade e tiiɗalla keɓalla. Ɗum haala muɗum woodi ley helo min noddirta on nan palla. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kiiguiɗa ko bisimilla moɗon heɗa studio 80. Gofarndema o wayliti wattuji jande cuuɗi l'école jande ley leyre saabe wulare nde. Ley o wattu jande 8h fuɗɗata ɓaarugol waɗa 12h30. Ministére humanité jande ɓami nde dabere alkamisare keñan nayyi lewru avril ndu nde dabere fanda muɗum e wi maɓɓe yo daranade cellal jangoɓe e jangguinoɓe. Famɓidiren fam keɗen Oumar Waygallo e Mamadou Sama Seygou.
Ko wiya eruji ɗi mbayiltama ko laamiɓe cuuɗi jangguinirɗi kollitiɗi beltikili oɗo golle sanne. Ɗum e tawde fou cuuɗi école goɗɗi kay mbaylitino heeƴo golleji muɗen ɗi gori ilali ko ƴaɓɓino ko misala suudu école wondu nokku noddirteɗo torokoro bugu le ngallure bamako nde David Tembeli kanko laami nduɗo suudu école.
Avec cette salaire
hewti wulare nde satti sanne ɗum wawi laati sababu tourde sukaɓe tourde ɗum musselen ɓe fedde jaati oɗo bataki ministére nde min ɓami noon anniya yaltinde sukaɓe ɓe kala mintaji 33 yalla yara hendu seeɗa hunde nde fuɗɗumi guila yontere ƴaɓɓine nde ndenno hottake ministre o weeli kan
sanne.
Saraɓe sukaɓe mbi beltikili hen sanne ɓe kollitiɓe ɗum renan sukaɓe no nangueji ɗi gorri
jangguinde sukaɓe iwde 8h wadde 12h30 soni so batte wulare nde yo hunde moƴƴine saabu sattere nde ɗo wulare ne wawi jaati barminde sukaɓe ɓe. Min kay mine miila wiide yo hunde moƴƴine saabu cellal hana fewi yeɓede kaɗo anniya wari e wattu muɗum ɓuuri fofuga kayga saabu sattere wulare nde ne wawi latade sababu ñaw sukaɓe e dow darde am sara sukaɓe l'école mi weltatgue sanne kaɗo anniya
miccitaɗen wiide hitande fou ɗiɗo anniyaji ɓameti ley leydi Mali ndi ɓamde lewru mars fa yettoyade lewru juin. On ɗo watta tawan iɗum wuuli sanne les duuɓi cakkitiɗi fou wulare nden ngabba sanne les rumde Afrique nde.
Yoɗi woni sembe sakiraɓe holtidude ɗi kabaruji fo ɗo mba hewɗe dow bembe ande ɗe dow hella amen Facebook kañe compte X. Ko laati al aada sottugol dabaji dow yaafininde jamare nde fuɗɗi beete keñen ɗo bamako ɗo fewtude e juldadu. O immadara jeego ɓo ngaɗowo ƴiwde go'o yaade sappo lewru avril ndu ɓe pawi ɗum dow Sisili Margal laato sababu dewral e gondal li deƴƴere. Coggu nayyi ɗi ana wara hakkunde ujunaji deɓe yaade ujunaji malli hemere e sappo. Fatiyatara yettake ley ɗe nokku jogaji andi ko heɓinen ɗo faccitango Oumar Waygallo e Mamadou Sama Seygou.
Ko ministre kumriɗo kabaru margol dabaji li leydi ndi noddirteɓe Yuba Ba o wiɗiɗo immadaraji faɓe ƴewto yalla hono tiɗugol dabaji hani ɓuytirade ley nokku o. Yalla tampere jamare ndi dana ɓuyto.
L'objectif
fana ko tewtete ko ni woni waddude le lumo ngo hakke gayi ujunayyi tati temeɗe jetti e nogayi ujunere temeɗe jeɗɗi capan jeɗɗi wara yoppede Bamako ɗo temeɗe jetti naɓirte laamu kayi temeɗe jeɗɗi kaye capan joyyi laamu Sigaso temeɗe tati laamu Segu temeɗe ɗiɗi laamu Muti.
Kamɓe sottoɓe ɓe kollitiɗe ɓe belti sanne gollidinde laamu o misala kanko noddirteɗo Seybu Ñagadou goto e jeeɓe dabaji gonɗo toon. O widuno leydi ndi wori ñalawma hannden o homo fof ana hani hollude anniya muɗum lobbo.
Eɗum moƴƴani men min e hoore malinkoɓe e fuu gootum. Leydi amen nde ana wondi fewde tiɗɗalaji nawɗi. Min kam miɗe miili miɗe kaani hokkodirde juuɗe amen yalla ɗiɗo tiɗɗalaji ka seeɗa ana ɓuyto e muɗum. Gonga miɗe jiya tiɗɗalaji ɗo laawi ɗi ga suudu ministre kumaniɗo protection civile nde leydi amen ndi ana faabo min sanni banngal muɗum. Minen ndu wam darde nde mi mbawi darade e le heeɗintingol leydi amen ndi.
Dabaji ɗum mbi coggu muɗum ana fuɗɗa ujunaji capanɗe nayyi fa yetto ujunaji capanɗe jeɗɗi CFA.
nyalaade sappo cakitotoɗo e lewru korka ana jogui nafa sanne ko ɓuuri arandeje ɗum woni ko holitiwide modibaɓe ley o wattu ana darta e alsillamen ɓeydanna fillaji zikuruji e durti tago luro an ka waɗgol ɗi golleji hecciriji ana wawi torude yogaɓe ley golleji muɓɓen foyso tawa yoga wi wowtini ɗum no golle muɗum worri fa ɓeydoreɗen fama an ko daramano ma ga heɓinen do faccitago Oumar Waygalo e Ali Cissé.
Yogaɓe jangoɓe, yogaɓe golloɓe, ɓe mbalan fa wiyete ɓe naafa, ɓe kaali hono ɓe mbalirta eɓe juula soɓe keɓa gollude du.
Nyalaɗe sappo cakkititoɗe lewru korka ni neɗɗo hani tinnade sanne, ɗum wona hunde ni winde feyi. Caggal safugo somi hirtike mi sultinoyto seeɗa fa wakkati 0h, caggal muɗum mi yaha mi siide. Min kam miɗen landinono ɗum, mi leloyto wakkati 21h, mi immo 23h45. So Tombok tutoka ɗum watta mi yaha mi heddo fa na filage de futilo. So nyalaɗe ɗe golle watte muɗum ɗum heddotako to fa ɗum timmi
ɓeɗo yimɓele woɓɓe mabɓe an toon ñalawma a tawan tampan sanne e gonɗi ko nandi e muɗum. Noon kanko noddirteɗo Habib Ba moƴƴinowmo tongaji o sifiri
duuɓi jeenayi le ñalawma hannde o miɗo waɗa ɗiɗo juldeji jamma. Somi yettike garaji an to ñalawma o fuu mi waɗan tawa min ɗani ɗum. A yiɗata feewi gollude
andanɓe kabaru diina kay kollitiwiɗe joomum hana walde fa weeta an naafa fa yoppina ɗum golle muɗum. Keɗɗe mo kanko noddirteɗo Boubacar Cissé o almami miside jeli bugu dumansana.
So naafiloji ɗi ana haɗa neɗɗo wadde golle muɗum no haniri, wona wajibi feyi waɗoyde ɗum. Hono no wirani ɗum yo naafila, wona wajibi.
Oɗo andanɗo kabaru diina o hollitiɗe joomum tinno hebbina jangude Alqurana kañe wadde moƴƴereji e golleji lobbi.
Projet ñiɓugol garuji sappo e jetti cuuɗi l'école e bureau ji magasin ngaji jeegon e ñegeji tati. Ɗo woni anniya puɗɗaɗo yontere ƴaɓɓina nde to Bafla be to mawgol ɗe nokkuji jawdi muɗum. Holtama wiyede ana ɓuuri millioji temedde ɗiɗi sefa golle muɗum ana hani wadde ley lebbi nayyi kanankoɓe o nokku kañe e yesaraɓe sukaɓe l'école e jetti mawgol ɗe nokkuje ko jawdi muɗum. Ɓe koltiwide ida de 77-30 woni ittuɗo ɗon ley ko fay ko yettaki yontere ko heddi julde ramadan lanidaji ɗi gonda e waɗirinde no jiɗira saabe tiɗallaji keɓal e ndenakuɗo Bamako ɗo e likkadi leydi meɗen ndi. E wi malinkoɓe yogaɓe ko wona e talkaku coggu kulantereji e ñamriji ɓeydeke ko metti himɓe yogaɓe wonɓe sikaso kulikoro yoros e gawo. Keɗɗe ko mbi do faccitamo Ali Cissé.
Les gens n'ont pas d'argent.
Yimɓe ngala kalsi le saɗɗa o ni mi gatta julde ne mi anda fuu hono mi gatta. Wakkati goɗɗo joom o ka talkaku tam indirte kulantereji ɗi fuu ana tiiɗi gawɗo, ɓe jogaki bawɗe sanne fuu wala ko wawi sodde. Yorosoɗo wakkati o wona ko newanimen. Komi jiɗni woni tawa miɗe mbawi sodande sukaɓe amen ka kaddule kese ɗe ɓe mbawi wattude. So wona ɗum kedde ɗe ka no laati fuu dayno min gaɗi fa mi ƴaɓɓina ɗum. Yimɓe fayi mbuɗu wala sikasoɗoɗo on ɗo wakkati an hoore aɗa wawi tawi kaade ɗum le gallure ne. Kulle ɗe ana tiiɗi jeeyoɓe ɗum ɓe mosala du fu waɗantami. Julde nde ka mi gaɗan ɗum ele tiɗɗala nawɗo, miɗe pawi fi amen do
Allah.
Sijo Tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume Uni, kañum Union Européenne et coopération Espagnole.
Kabaru timmugol laamu hakkundeji o julde pak e wulare gonde ley leydi meɗen ndi ɗum en woni ko haala muɗum waɗi sanne ley yontere nde an hono ɗum no are Ali Cissé.
Mi puɗɗira ɗiɗo kabaruji e haala ɗi parti politique en fa yetto pelle société civile waɗi fewde laamu hakkundejo o le leydi amen ndi. Ɓe kolliti wiide eɓe jiɗi timmoɗe laamu hakkundejo o le leydi. Le bindol gotol ngol ɓe fuu ɓe ciini parti politique en hewɓe kañum en ka ana yiɗi woteji fa suɓo président keso le leydi amen ndi landine no yawiri. Somi jaari yesso fa hamde kabaruji amen ɗi mi kalam haala yambingol alam 31 lewru mars ɓettindu julde chrétien en noɓe noddir pak. Ndeɗo julle laatike wakkati e juuɗe chrétien en hewɓe le leydi amen ndi wadde du'auji muɗum yalla deƴƴere ana warta le leydi. Ardo en cuuɗe église ngaji ɗi nardi chrétien en fuu jokkito wadde du'auji yalla al'imanaku mu en ana sella. Min timmiran ɗiɗo kabaruji halde haala wulare cattunde gundude matene le wakkatiji cakkitiɗi le leydi amen ndi. Wulare nde holtama wiide yettike degré 45 nokkule yogaji le leydi fa ndentoɗen ndene yimɓelle nayebe be sembe mu en wotta de do wulare ka gollirgal modu kuma ni do cellale leede amen di ananarda jamande herandiam wakati fu heddo el doji no wawiri fu
sakira fa kidno do ngalla journal kasse do bay noddi numero via mo 37 321 holtin do wiide do kabaru studio tamani fo do bay do application studio tamani mo bawdo bamale to play store kadde heda do sada yewtande waran jukkini de wassalamu.
Gade hakille nyaw menajit matama le leedi meden mali
humani be cellal anada be yimbe ngattana hakille di sifaji wulare taldi yorde dane utande fofande suka kanyu e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu du badi dum
nyaw menajit anada boro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu irun welitoro bangal doyru kanyu e illari
neddo fu jawande yottare suudu doktororo odo nyaw allato dun sababu moddo fikiri mundu ana wodi ko wawi sakkade odo nyaw menajit ana warredu mere
yo bataki iurando en sijo tamani e do gollidal minister humanine cellal
golleji kewdi woni di nafawol do mubanale lewru ramadan nale din golleji an hen sottugo la nyamduji e wadugol publicité je do teleji ka non kambe humini be yewtereji kanya e golleji tourisme e yawar kanka an jogi tidallaji yewtere kebalde ko mi ngarta do mudon do hebbo jabbe ken handen min kalan hala di tidallaji gondi do mudon anni ko maryam kulubali hebine do faccitango alicis e sita sidube
Aboubakar Cissé yo ngeyo le boutique sans o holiti wide omonim si ko koyde client en tanni warde le boutique makko le odo wakati o beedi hen wide lewru korka wana wakati jodi mabbe mobe baawi mobude jawdi le mudum
pratiquement
jurama nyalla meddi jodi nga fe client goto warta watti kigi de tan ko jama warta seran sunu burta on er nga dirima en nga tati jama on tajan kassin ciogu wala sanne joni watti korgaaru joni huuna fu me hebata
model
ga kuli koroto ko aliyo tembeli kanyun ka ya ana wondi mobude to jawdi le odo wakati odo julajo ana juina to lumo mo yimbe be waawi warde sodde kulle de hasindine mudum ele cogguji newidi
son lumana damine tan jola
gidire fuddo de korgaru medi yah lumoji yalla jamaren ana heba kulleji de hasindine mudum e cogu lobbo hikka me fi dabriji mawdi dur rawne kasin sami fuddi antede to jama ko heewi hannen
Allah ko don ata fewo
jeyo be bur mu inirteedo juude tombok tuto kanyu en du ana wundi fewde tiddala cegumo arberyo goto hakkune mabbe o holiti wiide gollangal wala ko hebete mudum le odo wakati sabi cogu farni o beedike
aywa
to e korgan dartono ana samtina setan gagnol man handen faade cogu mud ana tiidi sa yewi ne watta korgal joni kulle ko heewi ana tidle lumoyidi dungu tampin amen sanne men ciottoben ga du e tawede fu mede wada ko me waawi me heba setan du Allah hokku wonno fu waddani korgal e jam
kum cerbundier yes
le ngallure bamako do saliu kayum agence neldo calci humanido o wile lewru korka ke mako ana fandi
bo
mi hebe cogu mo hasingin e mudum le nu korkar tofon sa yewi dun no tampen amen sanne ge de rawne mede le o torra goto mide andi du ana fawi do titalaji mata le leedi sa yoga be jabata wattre calci mudum e di kulleji kasin
bo be sran kay ruske kana investia
korka yo wakati mo kebe yimbe buytoto na du ngottata fi le kanko dunke andando kawaruji bilide kebe Umar Bitibali o wi ana tiidi sanne le lewru korka andude ko yaltintena du ko nannete bangal jawdi sabi korka yo wakati mo yimbe be ko nyamata fa yotto cogguji di fu beydoto
korka yo wakati tiido sanne sabi le on wakati golleji kewdi ana daro golleji nyamde cogguma ana ngappa yimbe burbe tambude sanne be woni dawobe tegal mudun golle be dis ngaji ka service yogaji nanan mudun yimbe ko heewi hannen ana wulla sabe tiidalla le ko nyamete de leedni fe yimbe be wala gollal lam darbe hore men ana wulla sabe titala mo wonde le mudum ni ko watte homa fu ana tewta no hebirta hunde hunta haaje mudum
di passon non qui s'installe
andine tan wiide lewru korka yottini balde jeenay aljumaare hande balde nogay na nogay go'o ana heddi hem faham